walelizwe wesengwenzi ushoda kuncane umelele enze ngaphambi kodwa walo mhlaba besengwenzi ushoda kuncane umelele enze
Show don't know no melee when say